like a boss. Call eyes on me kama Tupac na ndo kuingia sasa na kuuguza. Pre-game na nikazisha nirunda mani kiongeza chupa choki baki mbini chuja. So basi shika glasi weka barafu, mimi na kinyoa jipiga flash alafu. Leo ni leo ataka rada ni chafu, niko na mabazuki ni bill ni yangu. Mama pima, nikana nipimbia, na nishaji bugia, bugia bia kamia. Zime niripukia, sikia kukaribia, naona kinikalia, kanikalifamia. Soma yo deal bill, mindo nalipia, na ulete one beer for the man with the beer. Zambia King Kiba yake pia namlipia, nasikia nko tipsi, yani najisikia. Unanijona nsikia, unanijona nsikia, uo unanijona nsikia, aneza kugaramia kitu nalikansia. Unanijona nsikia, unanijona nsikia, unanijona nsikia, leza kugaramia kitu unanikansia. What a good day, ya kuhave a good time, nika niko payday, nasakana tuna vibe. Tuma loke, wanendane nikidive, hukumia don't play, na kuwaga juu ya high. Ongeza another one, nike nataka kubamba, na ulete glass na picha ya kill number. Nimalize mabili, nikitafuta garada. Leo niko juu ya the best ladha. Mapocho, mapocho ni shati ya ndani. Sarada ni kuwa mocho ndo mina tamani. Na mwaga ndani na changanya dasani. Kile dodabu flani na pitisha machaji. Soma yo deal bill mindo nalipia, na ulete one beer for the man with the beer. Zambia King Kiba yake pia namlipia, nasikia nko tipsi yani najisikia. Unanijona nsikia, unanijona nsikia, uo unanijona nsikia, aneza kugaramia kidu unanikazia. Unanijona nsikia, unanijona nsikia, uo unanijona nsikia, aneza kugaramia kidu unanikazia. Unanijona nsikia, unanijona nsikia, uo unanijona nsikia, aneza kugaramia kidu unanikazia. Unanijona nsikia, unanijona nsikia, uo unanijona nsikia, aneza kugaramia kidu unanikazia.
Money.